zelero kampubire simu nze sijja kulumanga mutwe nga kuulyeyo osirise.
Nze mwana muwala nkwagala kimanyeyo, nze mwana muwala nkwagala, nze mwana muwala nkwagala kimanye, nze mwana muwala nkwagala. Ebintu ebimwa bibuusa amasonga, ebintu byakugamba birimu ensonga. Katonda yatonda Adamu ne Eva, Katonda yabatonda ng'alina ensonga. Eya
kyova nze nkugamba
sangayo. Obulamu bunyuma kufa, nkulabyeko nawo kimanyiko. Walayo yakanyo, gana matala g'ekibuga gakusingaki. Singa nali banka, nani kututeko ng'eyo ne nkulabako nzeka. Nze njagala tubere mu kafo fembi nga tewali birekana. Nze njagala nkukube zipedo padu nga tewali n'omwagamba. Sangayo, sangayo, sangayo. Chimbopya zekoye zagasaja gakusigula a itecho kano chibatamanyi anti kwezikera kutwala na waka lironze sikuleka kangutwaleko wafe bakulaleko kana kwagalada omukwano gwomunji kumenya biswa lirono tusula waka wechiruma chimulume fetuvawo tukendola bebiri biri 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 ebyalagirwa sangayo, 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 ambi mwana muwala sangayo, sangayo, sangayo,
chovaze kugamba
sangayo, 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 ambi kwepo ikwe sangayo, 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 ambi tinyu miremu
chovaze kugamba. Kugamba.